If you don't think money can buy happiness, you don't know where to shop. You can get money and then go save the world. And get money and save the forests in Brazil. You make money and go save global warming. But without money, you can't save a fucking thing. Don't you understand? Don't the fucking idiots on YouTube understand that? Until you make some shekels. Until you make some fucking coin. You can't help anybody. Because if love got the job done, you will
help. La fela saka ke tsame ke batla millions and dollar. I've been waiting for too long. Le sare ka le sola ha ke popa ka vaya ke khatela khakalanyana ke batlela fela saka ke tsame ke batla millions and dollar. I've been waiting for too long. Le sare ka le sola. Anka popa, the only thing that I wanna do ke go betcha lote le go supporta baby boo. I just wanna have hope gore le nna ke tsene. Ke tsene ka YouTube, radio and internet. Anka popa, ke batla go reka minicars. Ke gatele kgakalanyana ko mafatsheng a mas. Ke swabise botlhe ba ne ba ntsela ko tlase. E re ke sheba Bill Gates, ke mo shebela fatshe. Mr. Big Dreamer, ke lora fortune and the fame. Ke tsena industry ke pa bontseng ka change game. When you talk about money, that's a classic talk. The only thing that I want is to be on top. Look, I'm not popular, mareng ka go direla story. Pina tsaka tsotlhe di tle go tsena ka Pitori. Ka jos e be di tsenela ko Mamelodi. Anka bona fela majita balwetsa melodi. Get rich, die trying, that's the motto. That's why ke patela di number tsa di lotto consolidate. We can't live like this. I got to make a plan. Cause I'm a breadwinner ko lapeng. So I guess santse ke phele mo budgeteng. Kare breadwinner ko lapeng. So I guess santse ke phele mo budgeteng. Ha ke popa ke vaya ke gatela kgakalanyana ke patlela fela saka ke tsame. Ke batla millions and dollar. I've been waiting for too long. Le sare ka le sola. Ha ke popa ke vaya ke gatela kgakalanyana ke patlela fela saka ke tsame. Ke batla millions and dollar. I've been waiting for too long. Le sare ka le sola.